Mohlabu, Sabu, ayeni kweni kwaleyo.
Sibanga banga kungeni wena, umani sibanga.
Ranga na ne mutembe ngo, oya ni shabisa na makibi. wakolota le wakolota ikolota mali ya uprojisori yeyi na hila wa 3000 ya me ipena hasiba na wa 3000 ahu mezi kitibet ahu kitibet
wena waskoda kuimbelela next oh commander himela jamatoni man oh commander ale ti professor le ta khale ti kati imbelela next hey himela happy une ses rumanya ni wema hey himela tikibela rabitang wena xikwembu xiri ni ku vutisa ku talenta le u nyike hi mani hi ku xona a xi tivi xi ku nyika talenta ha kikimbela phena wena na tama swai ni ku tisa xin'wani na xin'wani lexi ni lava ku endla xona a ni ndhuti wa mina loko ni na ku ku kwatisa na ku kwatisa loko ni lava u buluka na ku bulusa loko ni lava u tipfilimara loko u hlangana na mina naswona na swi kota ku swi endla sweswo hambi ku ku kikimbetisa vanhu
Mwina mi hona besa ishaya tough.
Mubu, Ponsu Tika, Isu Tika, I want to watch my shama, Stephen Kuri, Natamula, Yaman Sanada, Nayan Kamlena, he want to make a potatina, Nagula was Pagane, Niri Tita Puya, Tita Puya, Tita Puya, Manula was Sukamatino, the Ponayan referee, Puma Pabis was Tabulo.
Come on, come on.